buyinza era wakitibwa ono mube ekitale nnyo tewali yamwekana tebamutiisatiisa ono tebamukangakanga yamanyi yamagenda gange era n'amadda watakuwamba kumusude kuraba wewe mu watakuwa nyumba mukoye na ye mube kitaru Yesu teba mutisa tisa wabu Yesu usembayo wabu Yesu yali na tamu ya oksijeni
Oh, na mimi bakuyita bakuyita shanta yoge roho pela musota na ye Yesu ono.